hadla modo tiyo sagal ku fororo ay soo falaara ama u xafayoo aan fara la saarin sidisa nuur ka ku fidaya
Thank you.
vadiyo kudumar ba hoti hoy hoy sarmade na
Thank you.